Play bang 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 bang. Yeah. A little silly body thing red and a semi boy.
What's the skills?
Siganyo solo kuganya na ima sabo na chila glass. Video mukuba kulumyange zako kukumikola. Kugumulavu kuchenda kuchenda na kuziwa bulungi na itake wakoja. Ya kumeta lavu kwa wena mviona siri kujuza mbichi. Hanagoja juma kwenye meno kwenye kugambo tiamu kulavo nyavo. Jakanya kukawa na tande kulo kuholo waza ningavo semo.
Siri ngavo zijudela mweno zomunyo. Wendi kuluruka zive mboko nimanga wakugumia musieno.
Jakugumyanga, jakumasalavu. Kweka nyakukirira vakwelyo ndi mutefu. Oli musufu wama, wali mwabitufu. Eza mpoloko memitima jabalafu. Gimme now.
Njaka nyakukwekanya kagwa keto nyobi tatya. Sijega nyakukwekanya. Yeah.
Siganyo solo kuganya na ima sobo na chiraka. Sidio mkuba kulumyange zako kukumekola. Kugumulavu kuchenda kuchenda na kuziwa bulungi na itake wakoja. Ya kumeta lavu kwa wena mviona siri kujuza mbichi.
Follow, follow you. Anywhere follow you. For you. I'll be a soldier boo. Guardian angel too. For me.
Never do the same like those the other guys. Trust me, I'm a man with him in no more tears. Believe you no go hurt you. Just I wanna show you what a man I am.
Siganyo solo kuganya na ima sobo na chiraka. Sidio mkuba kulumyange zako kukumekola.
Kugumu lavu kuchenda kuchenda na kuziwa bulungi na itake wakoja. Ya kumeta lavu kwa wena mviona siri kujuza mbichi. Atino baku mi baku mi baku mi no matin. Wata kwanzila yole koche. Have a seat pretty girl. I think you get a wine healing in the heat. You cover me in the rain when it rain.
Singa wa degwe. Nga kweza moya na muna vuchila vanga kaya vude. Yeah. Siganye makuchunya baguzo mutima. Ntasa. Siganye usolo kuganya na ima sobo na chiraka. Sidio mkuba kulumyange zako kukumekola.
Kugumu lavu kuchenda kuchenda na kuziwa bulungi na itake wakoja. Ya kumeta lavu kwa wena mviona siri kujuza mbichi.
We go so yeah. Avan boys did a star boy who will stop me the band in my fire.